need to see the M. I'm looking for the name. I'm check Bobo Mari for like my brother Slim. So check Bobo Oliver Supra while I skinny jeans. Niko dress hobby mesh up it and now it's in my jeans. Stokey Milan, ila pamba so mshamba guva. Kama nizi swaga zipo kabla ujaja superstar. So sitajita, zimulike linweze kunga. Pamba labo meza than eduka ghetto zivozela. Master Marifa na tu check Bobo Mingo Zanyela. Sivali sifo shauro vitozi misizi sura. Mini CBM, macho pande nye mula. Tweet FB na BBM, mistumiko kwa visura. Sotu kwa vino kwa pamba, michongo pia na flow. Wale time tuno toko mshamba ukinita bisho. Kama brother many milifanya nzina soma mo. Squeeze in endo toni kadodo mena toka ina ingio. Mo, so CBM, jini mchongo kuna. I make a lot in J game, sotu bingo kshana. You can be CBM, kampunga benki ojetuna. Nenda tamuliza Slim, melisha ni chana pana.
Mo. Nite CBM, nite CBM. Forget the name, meaning hustle on your game. Need to CBM, need to CBM. Nasaka dosi na tamla in your fame. Need to CBM, need to CBM. Heshima shuki kwa masela na madame. Need to CBM, need to CBM.
Easy bling bling style, so za kuvutia madam. Picha za kwenye Facebook, tweets ana BBM. Swaga kwenye track, picha za madam kwenye game. Siwasi ukanyona mtu wa madam. Mini gangsta, rasta, hasla kila sem. Nite busy kwenye game, so mchizi wa madam. So jana wala juzi, kila siku mina shine. Bila track, bila movie, nilikwepa kwenye line. Sisike Mr. Blue, kajua brother man. Mwalize my sister do, how much is on my go man. Wezako miki fa, ukote mina ka, nilipasu. So kila mtaka black kuwa superstar. Na vaa na ngao. Mike na nipa pesa na tumia kapapa. Miso brother man, mini CBM. Check Bob Marifa na fanya mziki na tafta pesa. Silewi na sifa.
Nita CBM, nita CBM. Forget the name, meaning hustle na your game. Nita CBM, nita CBM. Nasaka dosi na tanga hiyo fame. Nita CBM, nita CBM. Kishima shuki kwa masela na madame. Nita CBM, nita
Tango mina grow, mawazo tuko dough. Na set mazingila fresh ya kishuku flow. So, nune tu mimi bisho. Tabaki ya apple ipo dem na wakusa toe. Na pay bills, zedi city bro. Na sell skills, kama Stevie Jobs. Na momba mungu anyongoze, anijali, anilinde. Na walinde, so nipenda mini shinde. We msela wasifa, mi check bob malifa. Sekta nyingi na wakeza na fresh tools na jipa. Stay fresh, get money, acha michonga za money. Focus daily, keep it the road, na kisha chase money. Squeeze a shimo kinvestment, na mungu ata bless man. Bora kujaribu, kuliko sema uwe man. Za au family, mgoju na pachua. So koma 24-7
CBCBM.